Sapi, yeah. Iko busy wezi pata kwenye cellula. Tumbo waina haya kila saina taka kukula. Uda usi sote manze tumia iyo medula. E piga mboka. Mini hustler, ujaijua. Neza uza ice, kakuna mvua. Hustler mbaya na kwambia na jitambua. Piga mboka. Mada nataka do, mtoe nataka do, shere nataka do, msupa nataka do. Dona piga mboka, boka, boka, buda piga mboka, boka, wolan. Mada nataka do, mtoe nataka do, msupa nataka do, shere nataka do. Dona piga mboka, boka, boka, buda piga mboka, boka, we. Muwe ndage kumba na chukwa nguo ya twani. Nengia nazo taona washika tuchwani. Buda nipate do, ganji. Jo, wolan. Nikikosa kazi ya ofisi, mina uza mboga na washika marikiti. Ama kama gera nishiki hapo kamo konji. Buna nipate do. Yo, single dad na wacheki. Mki haso na wacheki, big up. Single mom na wacheki. Mki haso na wacheki, big up. Ghetto youth na wacheki. Mki haso na wacheki, big up. Family man na kucheki. Uki hasona. Yo, mada nataka do, msumpa nataka do, shere nataka do, mtoya nataka do. Dona piga mboka, boka, boka, buda piga mboka, boka, wolan. Mada nataka do, msumpa nataka do, mtoya nataka do, shere nataka do. Dona piga mboka, boka, boka, buda piga mboka, boka, wolan. Yo, Genge liberty, Wolan, yo, check it. Kwa, yo. Yo. New style, dance style, Safisha white kama janitor. Kama janitor. Safisha white kama janitor. Safisha, yeah. Safisha white kama janitor. Kama janitor. Kwa. Yeah. Yo. Safisha white kama janitor. Yo, kama janitor. Safisha white kama janitor. Safisha. Run it.